of music.
Cool head.
Kichwa.
Wise man. Nice one.
I love you, I love you. You make my one go round. I love you, I love you. I love you, I love you. You make my one go round. I love you, I love you. Bankuwe, omu kwano nze bankuwe. Yoni na vyo na umimpe. Yoni na chono nantikuwe.
First na warrior, mindede, mi striker. Through the darkness, lagona we lighter. Away the dead cake, mi ya gogi ya barter. Future bright, mafi solo saliva. Wani zungu zungu shaga. Nashindwa vipi nita kupata. Usingizi sipati ni utata. Haya mapenzi ya meni nasa. Unani zungu zungu shaga. Unani, unani. Unani zungu zungu shaga. Unani, unani. Ungekuwa wembe ujosha nikata. Usioni haya kuwa na kutaka. Popote waenda kwa umi na fata. Nasi choki kutega na juwa ntaka mata. Unani cha 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 changa ya kama karata. Wani vuti ya kweli siyazi kana. Mawazo kwako ya meni ya dama. Wani lipuwa kama Osama. Sese di ting ting baby you wanna. Biga so mi wana shaya. Mi ya paipo mi ya nolaya. Kom kom let's walk walk till we tire. Wani zungu zungu shaga. Nashindwa vipi nta kupata. Usingizi sipati ni utata. Haya mapenzi ya meni nasa. Unani zungu zungu shaga. Unani, unani. Unani zungu zungu shaga. Unani, unani. Bankuwe, omu kwano nze bankuwe. Yoli na biona ubimpe. Toya na chona njikuwe. First na warrior, mindede, mi striker. Through the darkness, lagona we lighter. Away the dead cake, mi ya gogi ya barter. Future bright, mafi solo saliva. Sese di ting ting baby you wanna. Biga so, mi wana shaya. Mi ya pipe on, mi ya no liar. Come come let's walk, walk till we tire. Wani zungu zungu shaga. Nashindwa vipi nita kupata. Usingizi sipati ni utata. Haya mapenzi ya meni nasa. Unani zungu zungu shaga. Unani, unani. Unani zungu zungu shaga. Unani, unani.
Aki. Love me see your legs up at it, another for my back. Bend your back, jack it up, spread your clip on the bed. Me na ask, me na beg. Feeling side, people die, don't know where you any man. Jigga, jigga, that tap, chum, it tight, it come poo. What a little dance, kid, the clan of chinku. Juju, pingu, on see me a kuchinku. Echana, chichi, no chichu, de kuchinku. First na warrior, me de, me striker. Through the darkness, dragona we light. Away the dead cake, me a gogi a barter. Future bright, them a fi solo saliva.
Unani zungu shaga. Unani zungu shaga, unani zungu 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 zungu. Unani zungu shaga. Unani zungu shaga, unani zungu 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 zungu.
Unani zungu zungu shaga. Nashindwa vipi nita kupata. Usingizi sipati ni utata. Haya mapenzi ya meni nasa.